nebaza ntya olw'omukisa kumpadde nate ke kayimba kange joli mukama nakusima ntya jako kukusaba ontume ke kayimba kange joli mukama
njakasigala mwenge
ganga
byansiba yakutula akasimuto kalyawo bayinza okucambuwa
I may not have it all, but I know it's all your plan.
Ha. Let it go.
Utanulango butache.
Let it go.
Wekwate kuchisache.
Let it go.
Zikangezi kubugite.
Let it go.
Kupapa na ya tekete.
Na kweba zantia, walomu kisa kumpate nate. Kika imba kange, joli mukama. Na kusima ntia, jako kukusabo ntume. Kaimba kange joli mukama ensi bulijjo eyangu okukusala bufuna obuzibu omagamaga ne babula naye gwe mukama olina engeri gy'okola ekyali badde kikolimu okifudde omukisa Nakwebaza ntya olw'omukisa gumpadde nate ke kayimba kange joli mukama nakusima ntya jako kukusaba ontume ke kayimba kange joli mukama
Setaka, yanzi jamatiga Wimbela ne yesu, sebula bajenzi Yantala ne alto makuboge Gaba masufu, eka tushiringa Sekanga siya, era kubanga nina ye Nebutange sole nkambezo na ya tikulira Laba bobo saza na ye tewe takabira gala Atula bilira haiti ya tukabula
Let it go,
hey, hey,
let it go
Anubis, law, law, law. Listen to the vibe of the Holy Spirit. It's moving, improving, relieving lives. Omana womulongo estababili. Jafanga.